kwe manduso okuga kusomera nze kalule lameka ebitongole bibwanaki we birwanirira obwenkanya n'eddembe ly'obuntu mu ggwanga bakukulumidde gavumenti olw'okubateekako amaanyi buli kiseera omuli okubateekako envumbo okusiba ssente eziddukanya ebitongole bino ssaako n'okubiragira ssaako n'okubiggalanga buli kiseera bano okwogera kino bakiddiridde gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo eby'enjawulo wadde ng'ebitongole ebibwanakyewa bino okuli ekitongole kya chapter 4 Uganda African Institute for Investigative Journalism Center for Constitutional Governance n'ebirala bakoze byonna ebyetaagisa okukola naye gavumenti eri mu kubayiribya mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubadde ku Eureka Hotel Entinda Andrew Karamago munnamateeka w'ebitongole by'obwannakyewa agambye nti kikyamu ebitongole bya gavumenti okuggalawo akawunta za banka ez'ebitongole by'obwannakyewa nga yeekweka mu by'okwerinda ng'ate terina bujulizi ku nsonga zino.
Buli kadde owulira nti ebitongole bino binnakyewa byenyigira mu bintu oba mu bikolwa ebisobola okuleeta obuzibu mu by'okwerinda mu ggwanga lino ate ng'ababyogera gavumenti ebyogera teyina bukakafu ate ng'embeera ebaddewo okuva ddala emyaka nga 10 egiyise nga bayita mu kuggalawo offices zaffe mwe tukolera nga bateekako envumbo ku account za bank ez'ebitongole bino nga bakwata abantu ne babatwala mu mbuga za kkooti awatali musango ate ne bayita n'ebigambo mu public ebisiiga enziro eri ebitongole bino emirimu gye tukola ekisooka giri mu ssemateeka obuwayiro 28, 29, 38 n'ekitundu ekya ssemateeka kye bayita National Objectives and Directive Principles of State Policy ekyo kisooka ekyokubiri ebitongole bino biyamba ddala eyo mu byalo ebyetolodde eggwanga mu nsonga z'ebyobulimi economy ya Uganda kweyimiridde biyamba mu byobulamu biyamba mu by'okusomesa abaana ne biyamba n'ebitongole ebikola mu mawulire nga mmwe abali wano so ekyokwogera nti bye tukola bikontanya ebyokwerinda si kituufu
mu mbeera eyo munnamateeka Andrew Karamagi agambye nti gavumenti okusiba emirimu gy'ebitongole ebyobwannakyewa kireesewo okunyigiriza kunene nnyo n'okutyoboola enfuga eya ssemateeka mu ggwanga
tulaba nga bwe njogedde nti empeereza oba enfuna ya service delivery mu byobulamu mu by'okusoma mu legal aid katugiyite abatasobola kufuna abapulida ababawoleza mu kkooti nga bino gye gimu ku mirimu gye tukola ebyo byonna egyo emirimu gyonna gigootaanya okusaanyawo mu nkola ya democracy kubanga eggwanga lino musemateeka lituwa eddembe ery'okwenyigira mu ngeri eggwanga lino gye lifugibwa obugagga bwaffe engeri gye bukozesebwa kati okutuggalawo n'okutusimbako envumbo zino eza bank accounts zireetera obuzibu mu nkola ya democracy ebitongole bino biina bigaba emirimu era bikozesa abantu abasukka si just kubakolera mu bitongole bino wabula n'abo kati nga hoteri eno abafuna sente okuva mu mirimu gye tukola so tetuli tosobola kutudismisinga nga totunulidde contribution yaffe naffe kyetwongera ku kuzimba eggwanga mu mirimu gye tukola ekisembayo
ye Dr. Sarah Bireta akulira ekitongole kya Center for Constitutional Governance yakava mu kkomera gye buvuddeko agambye nti ebitongole by'obwannakyewa bikolera mu kutya nga tebikyasobola kwogera ku nsonga ezinyigiriza abantu ba bulijjo kyagambye nti kino ddibu ddene mu nfuga ey'obwenkanya
press conference eno n'ebibiina ebyanakyewa ebitalabiseeko ke kabonero akalaga nti obutiitiizi kati obuli mu sekita eya ebibiina byanakyewa buyitiridde tebali mu kwekweka wansi wa bitanda ku lwa intimidation n'ebikolwa gavumenti byezeekola mu bibiina byanakyewa twayise ebitongole ebikola ku ensonga za governance accountability eddembe ly'obuntu n'ebirala naye ebitongole 8 bye birabiseeko abalala bali mu kutya tebaagala kwogera kubanga bamanyi bwe banaayogera mbozi bayinza okubagalirako ddala naye ate ffe ng'ebibiina byanakyewa ebibiina bino byateekerwawo okubeera eddoboozi ly'abantu kati bwe tunaada mu kwekweka era ebibiina biba tebikyalina mugaso ku muntu wa bulijjo
Mumbera yemu Dr. Sarah Birete agamye nti obuzibu bwe basanze kwe kuba nti n'akakiiko akalungamya ebitongole by'obwannakyewa aka NGO Bureau tekaliwo olw'enkyukakyuka gavumenti ze yakola mu bitongole bino.
Nti akakiiko akandibaddewo nga katambuza emirimu ya Bureau tekaliwo. Minisita tanaba kateekako kubanga eteeka erikwata ku bibiina byannakyewa baalikyusa mu rationalization nga bakendeza ku bitongole bibeerawo nga bikola emirimu gya gavumenti era ne babijja mu kitongole ekiyimiridde kyokka ne bakifuula department. Kati komishona wa ministry yakola ng'omuwandiisi wa department erabirira ebibiina byannakyewa naye bakamale tebaliwo. Teri abamanyi minisita tanaba kubalonda kati n'ebino byawandiika nti asazizaamu biki asaspendinze waka si mirimu gye yeetumiriza ayimiridde ku mirimu gy'abalala bode nkadde yaliko kati mulamuzi Justice James Chinobe abalala amendment bwe yateekerwawo tebaliwo minisita tanaba kubanjula mu gazeti abanayuganda babategeere naffe ng'ebibiina byannakyewa tetubamanyi tebaliwo kati bw'osinziira kuteeka eryo NGO Amendment 2024 okujjako sekuritale n'abakola nabo NGO Bureau teriwo.